Mungu wetu ni mwaminifu. Yuko nasi every day.
Go! Hallelujah, hallelujah.